Matangwa nuka nambuze ahi wacu kwa rwagirisa iwabo winyera yabahizi mu buganza ibureravana mu mirambi itavuna ingingo Ngamba uyu no mudiho wagakondo yacu ikunde kunde ikunde mu mubyimba masu samaze abakurora bose
ahubwo
resoka cyane isano ribasumba uwantushirize ubahige cyane
Miami.